Iyi, Radyo Özgürlüğü Amerika. Radyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radyo Ijwi ryobora badushakira kuri internet namwe mushobora kutubona kuri waishatu radio yacu voa.com Waikumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mjitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bwakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Gusigasira umuco w'Ikinyarwanda muri iki gihe by'umwe hariko mu rubyiruko rukoresha ikoranabuhanga rya murandasi biragenda birushaho gukomera. Nta kindi gihe ikwirakwira ry'imico itandukanye mu mahanga ryigeze ryoroha kurusha uko bimeze ubu ngubu. Imbuga nkoranyambaga zirakwirakwiza amashusho y'indirimbo n'imbyino zinyuranye zigaragaramo abantu bafite imyambarire itandukanye n'iyo hambere. Imyitwarire n'imivugire nayo kandi nuko. Byose bihinduka hakurikijwe ibifatwa nk'ibigezweho cyangwa ibya gisirimu. Muri iki gihe ibintu byafatwaga nk'amahano mu bihe byo hambere biragenda byemerwa buhoro buhoro. Si ukwemerwa kundi ariko uretse kumenyerwa bigafatwa nk'ibisanzwe kubera ko bigaragara kenshi ihenshi kuri benshi. Nubwo amategeko n'imyigishirize gakondo bigihanyanyaza mu kugerageza kubuza ibifatwa nk'ibibangamiye imyitwarire y'umuco wa Kinyarwanda, bigaragara ko iterambere rigendanye n'ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga ryazanye n'ikwirakwira ridasanzwe mu ihanahana ry'amakuru ku bazikoresha. Ibikubiye muri ayo makuru kandi ntibyoroshye kubishungura kuko bigenda uko byakabaye. Ibi byatumye isi yose imera nk'iguwe gitumu n'igisa n'inkubiri y'impinduramatwara mu myitwarire by'umwihariko mu rubyiruko. Imyambarire, imivugire, imigenzereze itandukanye byose bigenda byigana ibyo muri Amerika n'Uburayi bifatwa nk'urugero rw'iterambere bigaragara hirya no hino mu bihugu byo ku isi n'u Rwanda rurimo. Kandi kubisakaza biroroshye kuko iterambere ryoroheje uburyo bwo gusakaza amakuru. Hashize iminsi mike urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rutaye muri yombi abakobwa bane bakurikiranyweho gushyira amashusho y'urukoza soni ku mbuga nkoranyambaga. Hari abatagera ku rugero nk'urwabo ku buryo bakurikiranwa ariko ugasanga bigenda bisatiraho. Byose bikagaragaza ko iterambere ryo gusangira amashusho n'amafoto ku buryo bworoshye kuva ku mpera y'isi kugeza ku yindi bigenda bibera ibibazo by'inzitane abasigasira ubusugire bwa zimwe mu nkingi z'umuco. Ahazazaho umuco w'u Rwanda haragana he? Urubyiruko rw'u Rwanda ruzahonoka inkubiri y'ikwirakwira ry'imico y'amahanga. Rushobora rute se gushungura ngo rugumane ibyiza rwimire ibibi? Abaruyoboye mu Rwanda bari migabo ki kuri iki kibazo kigaragara ku isi hose? Ibibazo n'ibindi nibyo byatumye ntumira Bwana Modeste Nsanzabaganwa, umuyobozi mukuru w'ishami ry'ururimi mu Nteko Nyarwanda y'ururimi n'umuco, ngo asangize ibitekerezo bye abakurikiye ikiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Nabanje kumubaza uko abonaho urubyiruko rw'u Rwanda rugana muri iki gihe.
Abana urubyiruko bafatwa mu mitego ibiri. Ibiri y'ingufu kandi yunga yungikanyije. Umutego wa mbere ni uko buriya bahanga amaso cyane hanze kuko ibintu byinshi by'ikoranabuhanga biza hanze, imyambaro, inkweto zose ukoresha, imodoka, murandasi ya ndazi byinshi bakoresha ubwo ndetse n'iyo bagiye mu ishuri bita biganwa cyane kenshi na kenshi iyo ari ibyandikiwe hanze ururimi bakoresha usanga kenshi ari ururimi rwo hanze ugasanga rero bantu umuco wo gutekereza ko ibivuye hanze bari byiza buriya ntacyo babitwaye naho bigaragara ko bansize umuco bihabanye n'umuco n'inyigisho no kubabaho ariko kenshi usanga bafata bafata nk'aho ari ibintu byiza ntacyo bitwaye kuko bivuye hanze aho tugomba ikoranabuhanga aho tugomba ubumenyi buriya ntacyo bitwaye ubu ni umuco wo kuba abantu bakiri bato batarabiye gushishoza cyane umutego wa kabiri ni uko biza bihuye n'imyaka bagezemo imyaka aho ubwenge bwabo n'umutima ni bakishakisha bashaka no kumenya ibyo bintu ni ibiki bigenda bite bikorwa bite bimera bite ese ugasanga rero bihuye n'imyaka yabo nanone kuba umuntu yagutoza ngo reka dushakishe ubwo we biriya bishyira ku mbuga nkoranyambaga ubwo ndaje bitwaye yabishyize cyangwa abasazi n'ibyo mwarimu atubwigisha mu ishuri ni bikeya akatwishakira ibindi bigatanga ubwabo rero ni uwo mutego wo gukeka ko ibiciye kuri murandasi ibiciye ku mbuga nkoranyambaga byose aba ari byiza ni kwa kundi burya uzarebe nk'umuturage ikintu kiri kuri radiyo ntibwo yibaza ko gishobora kuba kibi ako kandi mu bwenge bwe mu myumvire ye n'icyaciye kuri radiyo byavuye kuri radiyo ubwo ni byiza n'urubyiruko rwacu rero byatwayoboye kuri interineti twayoboye ku murandasi twayoboye ibyo ni byiza ariyo mitego ntibayigore cyane bikaba rero bifite n'ingaruka zikomeye ariko yandura igaragara n'uko baratangira bakabyigana bakigana abantu bagenda bicara bakigana kwambara ubusa abakigana kuko kwambara utuntu tugufi cyane nk'aho babonye mu mafilimi cyangwa se mu yutube n'ahandi kwiyandika uko bishakiye kwivugisha uko bishakiye kwiyerekana uko bishakiye iyo bitangaza rwose iyo ubona umwana w'umunyarwanda aririmba ugasanga ifite ibyiza ugasanga arimo afite impano ariko uriye izuzu ugasanga ntaho bihuye ibyaha bizwi neza neza ubona abona kuri televiziyo kuko kuri we cyacyo kuri televiziyo gisuye n'ikigana cyakora dufite nk'ikibazo gikomeye ubigereranyije n'umuco w'u Rwanda
ibyo bintu abantu bigeze kubijyaho impaka hambere ku mbuga nkoranyambaga bamwe bavuga bati reka nta mukobwa wo kwambara imyenda migufi bikabije ngo agaragaze ibibero cyangwa se agaragaze bimwe mu bice by'igituza abandi bati nyamara ariko ubwo mukavuga ibyo ngibyo nta hantu umuco w'ikinyarwanda utegeka cyangwa se ubuza imyambarire nk'iyo ngiyo bati ndetse ari byo hambere abanyarwandakazi wasangaga abana b'inkumi hejuru batambara bambaye ubusa kandi bati ndetse ari byo n'amashabure barayambaraga kandi ishabure yagaragazaga ibibero byose uko byakabaye ndetse ntihaburemo n'abambara ubusa nuko noneho bakavuga bati nta hantu umuco w'ikinyarwanda ubuza kwambara ibintu bigufi nuko hasa n'ahavutse ibintu by'impaka kuri icyo kibazo. Tugize Imana uyu munsi urahari, ubundi umuco w'ikinyarwanda uvuga iki ku bintu byo kwambara imyenda migufi wenda igaragaza ibibero ku bakobwa cyangwa se igice cy'igituza?
Ikintu cyo kwambara ubusa si ikintu cyo gushyikirwa na mba, ni ikintu cyo kwambara abantu bashaka rero ibisobanuro bidafashe ibishingiye nk'aho ngo kera kuko abantu batambaraga abantu batangira kwambara bade kuba umugore cyangwa se umuntu cyangwa se umusore ngo ngo arirambara ngo natwe tu ntacyitwaye no kutambara no kuko ngo nakira umuco w'abanyarwanda bari bandasha umuco urakura ukagenda uhuzwa n'ibihe ariko nanone udataye ireme udataye intima yawe intima ni wayo mukira rero kuvuga ko ngo kera kirambaga kubera ko ikoranabuhanga ryari ritarasakara kugira ngo umwambaro uboneke vuba uzi akazi karimo kugira ngo uzaka n'impuzu impuzu ufite igishwa cy'igiti uzagikuremo umwenda wambara wari umurimo ukomeye cyane ufata iminsi n'ikoranabuhanga byinshi byari bitanazamuka ariko byari biho byari bigoye kubona umwenda wawe ntabwo rero byari ngombwa ko abantu bakabona kiyambara niko bikenewe n'ubundi imvune irimo ingende cyane ariko nyuma y'aho tuba amasoko agiye imyenda ikaza ibirayi ikaza abantu bakayobora ku buryo bworoshye ukajya mu isoko ako kanya ugahita ubuguzi ugahita wambara ibyo abantu batangiye gufata gahunda yo kwambara aho tugeze rero kwambara gusa uvuga ko na kera ntibambaraga ubusunzwe w'imyaka myinshi cyane kandi ku buryo butari bwo none ejo ko kera twabaga mu gihe nyakatsi n'ibyatsi ndetse tugashyiramo n'imyenda bimwe na bimwe abatafite abikurangi kugira ngo bagire ibiraro bikikije inzu ikambere abantu bakaba batyo twavuga ngo na kera niko basokuruza babagaho ngo reka dusubire none dusubire mu nzu za nyakatsi twiriwe no kuri ibi byacu umuco urakura ugahuza n'iterambere ariko nanone utakaze byaremeremezo byawo byaremeremezo n'ibindi by'imyambarire byaremeremezo by'umunyarwanda umuco w'umunyarwanda ku munyarwanda ambara wikwiye ibyo byo remezo uko wambara wambara kwambara amapantaro yakwambara ambara wikwiye kandi wiyubashye mu myambarire yawe nicyo gituma ubu kera kubona umugore utambaye mu gituza ntacyo byazize rwose kera ariko uyu munsi ubonye umuntu w'umubyeyi cyangwa umugore agenda atambaye mu gituza navutse ariko ntacyo kibazo afite byaba umutekereze ko afite ikibazo kidasanzwe ndetse rero umuntu ugenda uhuzwa n'igihe ntabwo twavuga ngo dusubire inyuma ku byakorewe kera byose umuntu ko icyo gihe byari byiza bigomba kuba byiza n'ubu byari byiza icyo gihe uyu munsi bishobora kuba bitakiri byiza kuko ibiri byiza uyu munsi ejo bishobora kuba bitakiri byiza ni ukugenda abantu bajyana n'igihe kandi begamira ku muco wambare umwambaro bakwambara ijipo bakunze cyangwa se abantu b'igitsina gore bakwambara ipantaro bakwambara imyenda ya kinyarwanda bambare wikwiye niyo shusho y'umunyarwandakazi dushaka yaba mbuga ni uko wikwize niyo shusho y'umunyarwanda iboneye hari uko nari nyine wumva iyo byakurikiranaga ashaka ibisobanuro ibintu byigeze kubaho akumva ko ibintu biramba bigakomeza kubaho iteka ryose bigakomeza kubaho n'umuco wa kagari ibintu birahinduka kugira ngo byari kwihuta n'igihe ariko ibintu ryacu ntituriteze icyo ibi niba bishubije byose
yego rwose uranshubije hari ikindi kibazo cyo kuvuga bati ibintu birimo biraba ku isi hose ntabwo ari urwanda kandi urubyiruko rw'urwanda ntabwo ruri mu kato ngo tuvuge ngo ntabwo ruzabona bibera ku isi hose ni ibintu birimo kuba ahantu hose urubyiruko rw'ahantu hatandukanye niko rumeze niko rwambara niko rubyina niko ndetse rimwe na rimwe ni imvugo zigenda zicuyurwa n'indi mizamahanga ntabwo twavuga yuko u Rwanda rumwe hariko warwo ni igihe cyagereye isi none kuba rukungu kubimeze urubyiruko rw'u Rwanda ruramutse ruvuze ngo reka ibindi bitubyihorere twe tugumane ibyacu tubona ko rwasigara mu kato rugasigara rwonyine mu gihe isi yo ikomeza gutera imbere ibyo byo murabivugaho iki
Nyagera nchikachiga magamba mwenye nchini ndaye kumungu mungu kujito nchirewe nchanji atese uvijia mwenye uko mwenye kukitu kwa tutavikula kutavikula tulavizu alagaranga wangu wakazi kujara ni vijimu ituwezi mwenye ya chungi kameza
ye ugorgoz
ye na mwenye harimo kutashishwa jano kumbecha chano kufati mwenye vuga na vuga Nijo kuku lewa hija mene 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 mwena yu hizi wa jazule wa kuruguzio ala anu wa kechuru wa faza ala ana wa chana wa kuhundi na yu usuku ya ku ashuru mkuli pesanku dote ahogari ni chugina nani buhari ni ya u umugili wa ukweli na kwa fara mwena
yeko
aliko chugia kumieti
komeza ndakumva rwose
eh aje tuvaje tuvari kimukire nagiza tereka ntandukane niyaga wahuje wajya ahurundo yaho kimwe n'imwe yatandukane ngakwa kumura bikuje makote y'icumi kandi abana bakagira ku byenge twebwe hafi ya ndare ya gasege cyangwa abasha Kwa kwanjira kwa mwere diriko ya mwere ya na Udaji niko mwere jini niko mwere niko mwere niko Nako mwere niko mwere kujamba Kwa mwere kukuri kia mwere mbashishu Mwere nao kani Iyo kikijia chanza mwere mwere kujia hini ya mwere mwere kana Ukarewa mwere mwere hini ya mwere kuhishi ukarere ibintu bizamuka n'imbaduko n'imbaraga n'iterambere ibyaha bihugu ibyaha bice by'isi bitagiye bisakuma nk'uko bisakuma niba abandi bagumye ku muco wabo ibyaha byambaje yabo kuyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyam ingero zitaje kwigaragaza rwose n'umwana uri myaka cumi n'ine n'icumi ikacasiga abibona abantu bo muri Aziya barazazamuka cyane mu iterambere ariko kandi bari hafi cyane umuco wabo rero bikagaragaza ko umuco ari ifumbire ifumbire nziza y'iterambere rikomeye kandi rirambye usanga rero guta kinyarwanda ukuta neza koko ariko kwitarura umuco wawe kikakeka ko uzatera imbere uko ubonye n'ahandi babigikoze kugira ngo ari inzira itarishye waba usoma umwimisha rwose nako nsubisa uba wibeshye umaze kugaragara ku isi yose ko imwe mu nkingi zikomeye z'iterambere ni umuco usasira usigasira iterambere ariko iterambere rirambye rirambye rikomeye bantu ada guru kan guru mana bisa antar dengan. Kalau ni banyak sulit tu, tanggung mana mana kuat di. Jiran mungkin juga ni, nak di jiran dia kubusu. Ini kanggulian, kita kubusu. Cari dah orang juga kubusu ni je, ni cila orang sama dengan orang ni cukup dia cukup diru. Jadi kubusu kalau kuhan de, sini juga kalau kuhan de, kalau kita kubusu ni ko.
Ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga. Umutumirwa wacu ni Bwana Modeste Nsanzabaganwa, umuyobozi mukuru w'ishami ry'ururimi mu Nteko Nyarwanda y'ururimi n'umuco. Turaganira ku ngaruka ikoranabuhanga rishingiye kuri murandasi rifite ku muco w'Ikinyarwanda. Turagaruka mu kanya, ntimujye kure.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet, mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya, namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Dutangire mwavuze ku cyo mwise imitego yo mu bwoko bubiri urubyiruko rugwamo, cyangwa se wenda abandi bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bagwamo. Murabona hakorwa iki kugira ngo iyo mitego abantu be kuyigwamo bashobore kuyisimbuka batayiguyemo, kandi bakomeze gukoresha ikoranabuhanga ry'imbuga nkoranyambaga n'ibindi bikenerwa bataguye muri iyo mitego? Hakorwa iki?
Ari kintu kiki ugomba kwemera biriya ikoranabuhanga rirasimbuka cyane, riraguruma narira twinshi isi yose. Kuri kumira rero ni ikintu kitoroshye na busa, kugira ngo uzakumire amakuru cyangwa amakuru ari mu magambo ari mu bishushanyo ari muki acicikana ku mbuga nkoranyambaga n'ikoranabuhanga rigenda ryiyongera umunsi ku munsi. Ntabwo si ikintu cyoroshye biragoye, ahubwo indi nzira yo guhangana nabyo ni ukugaruka inyuma nyine tukagaruka bijibo biraboneka. Abana bari babireba, niyo tudahari burya ibyo tubona ibyo dukeka ko bazi sibyo mu by'ukuri, bazi byinshi kurusha ibyo dukeka, baravuga byinshi kurusha ibyo nibyo tukeka ko babona, baba numva byinshi, banakora byinshi kurusha ibyo twebwe dushobora dukeka. Rero imwe mu nzira nziza byose birafata mu ijisho ikoranabuhanga tuvuga gutura mu bintu bitari byo bitari byumve ugereranyije n'umuco wacu, ariko kujyana nawe n'iterambere tuba turimo tujya mu ishuri abantu bakagera kuri ibyo bintu ku buryo bworoshye, kandi ntitwabuze kujya mu ishuri, bagomba kwiga bagatera imbere, nicyo cyerekezo twiga. Ariko rero guhangana nabyo n'ibyo bintu biba byishuka mu muco wacu, kandi n'uwo muntu cyane cyane mu rubyiruko yango ni ukugarukinga nanone twiyegereza abana bacu tunabegereza n'umuco uriko nasaba ikibazo kiriho ubungubu ureba mu rubyiruko rwacu uburyo dukoramo uburyo twigishamo abana bacu uburyo dushaka kubateza imbere biciye mu buhanga ikoranabuhanga ibyo biga ubumenyi biga ntiburanoga kubera ko dusa n'abarungutse turarunguka tugafata umwana umuranga w'umwana 90% akaba ari hanze yacu akaba ari mbabare byasohoreye no mu ntekerezo ya kinyarwanda
oye nta kibazo rwose nta kibazo komeza
umwana rero 90% yari umwanya w'umwana tukawuhariza abandi azimbigisa tukamutegura uko twamwambika twagira imana tukamuranyura icyayi twagira imana tukabona afite amakayinje twagira imana tukabona yarangije wa mukuru barimo ntwari tukamuhereje twagira imana tukabona agiye umunsi mukuru tuwuhungira tukagira umunsi mukuru akirirwaho akirirwa iyo igihe ko agiye kwiga hari ibyo bari kubahura na byo umwarimu afite ibihumbi n'ibihumbi 560 ntabwo yakunda kumenya umwana buri munota ngo bizashobore ke akamara y'umunsi akaza no kumugoroba arushye afite n'umukoro wa mwarimu tukihutira kumufasha gukora umukoro waba tubishyitora isinzira arashonje mukamugaburira yagiye twagira imana akabakira imana tukamuhagira ubwo akarunduka kari kuryama wumve uwo mwana imyaka ibiri itatu ine icumi umwana ntiyabicike kugira ngo tuzamugarure biraguye ibyo navuga ni ibyo ngibyo iterambere dushaka ni byiza turi kugaruka tugeze kuri byinshi ariko tujye tuhugutegura iterambere dutekereze n'abana bacu dutekereze n'uburyo turimo guha abana bacu umwana usanga nta mwanya tugifite wo kuganira n'abana nta mwanya tugifite n'ibyo yabonye aho nko kuri za murandasi ayutube n'ibindi byose bituruka buri munsi ntitubona n'umwanya wo kumuganiriza kuko buriya tumwegereye hari ibintu byinshi yatubwiye hari ikibazo byinshi afite mu mutwe ariko yabuze uwo abwira kubera ko nta mwanya tumufitiye ibintu byo kwiga amasomo yuzuye umutwe we nta wundi mwanya tugifite wo kuganira nawe ngo atubwire uko yabibona atubwire uko yabyumva atubaze n'ibibazo yibaza akabona umusubizo mu kubaka n'ubushakashatsi bangana badafite ibisubizo bihamye n'umuntu rero baragenda atakara ajya mu myaka 18 ari umuntu wari uzi aho umushaka nawe nawe kwambara ubusa bw'ibyo amenyerewe iyo amenyereye kubona kuri televiziyo uza ko kuri neza abana b'izo ngizo nawe arashaka kubikora usanga abana bari bungukira rwose imyaka 18 19 ntawe ubutinganyi bwaraje ntawe ubiki ugasanga rwose umwana yari ucikitse rero aho ngaho rero hari ikibazo dukwiye gutekerezaho ni uburezi duha abana bacu ni byiza kuko tugomba kubishirangira abantu bazi ubwenge bagahangana n'abandi bo mu rwego rw'isi mpuzamahanga bose bakaje ku rwego rwiza rushimishije kimwe n'abandi ariko ntitwibagirwe ko aho hose uzageze yaba umuhanga mu byinshi yaba umuganga kaminuza yaba umuhanga muri iki ngiki ariko ibyo mbere na mbere hari umunyarwanda ahantu turahawe byinshi ntabwo tubagira ariko tuba gukoresha imbaraga akawumeza imbere na mbere ubuhanga bwe bukaza nyuma hari umuhanga w'umunyarwanda bifite agaciro gakomeye kurusha uko yaba umuhanga atabikabika umuhanga nyine yarije n'ubwongereza cyangwa muri amerika cyangwa muri australia azaba umudereva w'indege wenda tuvuge dufata uduce tw'ibicucu tw'itangazo cyane azamudereva w'indege w'umuusitraliya ntabwo ari umuusitraliya uturarya impunzi kuko umuturage wayo nireba mwiza ariko ibindi bye biramureba yazaba yaratakakuraga ndetse akuye ariko yaratoje kuba umunyarwanda mbere na mbere abantu bazaba se uriya muntu afite ikimuranga afite abantu umudereva wacu umuganga wacu umuntu inzobere yacu mu buhinzi inzobere yacu mu ikoranabuhanga ariko hari ikintu kimuranga kindi kitari cyane ako kantu karamufasha kuko hari kandi umuntu ukuru w'umunyarwanda rero nta kirahagera tugomba kubashyira imbaraga zikomeye cyane imbaraga nyinshi ubwo nagiye mu mashuri natandukiye wenda ariko ni ngombwa kuko urwanda ruri ku bwiko rwakugaruka nta mwana w'imwicaro ngo bose bajya mu ishuri niba bose bajya mu ishuri rero niba bose bagomba kujya mu ishuri ntidushake imbaraga z'uko bajye mu ishuri ari abanyarwanda bagaruke ibyo bajyanye mu rugo ari abanyarwanda mu gice rwazindiki ari abanyarwanda kandi n'ibindi ntabwo ari ikintu kibonye ababyeyi tw'umwarimu burya natwe tuba tudasobanukirwa hari ibyo tudasobanukirwa tukabibona tukabishyira tukabonekera abantu hari guteza umwana mu gitondo ntara biga umwaka wa kabiri amashuri abanza cyangwa se uwa mbere cyangwa se yabyaye hasi mu gitondo ukamutoza uti ibintu byose mu gitondo ubwira se umwana ukagabanya ko uwo muvuka ni wowe mwana na nanjye wagenda ntiwirirwe aho mu ishuri ntiwirirwe ako kantu kamugana iyo nk'ikiferi nk'iyo nk'akagozi kadacika gakomeza kamukurura ahandi iwabo yumva ko nawe yagiye mu ishuri hari ikintu cy'iwabo akariho akakomeza akazamuka rero n'ibyazi utagerageza bibaza umwana uba akeneye ariko kujya gukunda no gukunda kwa hanko kwa gatoya ejo kujya kwa gatoya ejo kujya kwa amasiyo ibyo biragaragara byinjira mu rugo bigeze bimukurura bimukaza kwiga kuba bimukurura buhoro buhoro bimwegereza wa muce twavugana wa mukinzi kugaruka ku ivuko ryo kuri wa muce akazakura nibura atandukanya kumenya ubwenge bwinshi ibyo birakunda ko ushobora kumenya ubwenge bwinshi cyangwa se duke cyangwa se ntibimugire ariko cyane bwa mbere uri umunyarwanda nicyo kintu gikuru kiza byose rero kijya tumurusha no mu buzi bwacu turamurusha ariko isi yose icyo dukora ni ugutanga inama buri mubyeyi yari akwiye kugaruka ako kantu agakunda hari wigeze kujya umbaza ibibazo bijyanye n'ubugizi hari ukuntu tuba tugomba kutugana ni umwana akagenda akabarikira mu ishuri we akigisha we amasomo agatangwa mu cyongereza amasomo agatangwa mu gifaransa yagaruka ugakeka ko ibyiza ari ukomeza kumubwira uburyo urwo ari rwo rugizemo uburyo rumufasha ibyo bituma rumenya neza ibyo bituma acengera ibyo yize tugahabwa amahoro aho umwana agira mu rugo
Ariko rero buriye nanone hari igihe ngira ngo biterwa nuko rimwe na rimwe umwana yavuze wenda nk'ururimi rw'amahanga yaba icyongereza cyangwa igifaransa akagira ibyago akagira cyavugamo nabi usanga bagenzi be bamuseka bati n'umuswa bityo rero ababyeyi bakanga ko umwana wabo aba umuswa bakagerageza niyo ari mu rugo kumuvugisha muri izo ndimi kugira ngo azitore azimenyere nabonye hari n'icyemezo cy'uko kuva mu mwaka w'amashuri utaha abanyeshuri bazatangira kwigishwa kuva mu mashuri abanza mu rurimi rw'icyongereza n'icyemezo cya leta ariko ntekereza ko mwebwe wenda iyo bibahira mwajyaga kubikora ukundi kuko ngira ngo mwakabaye mwifuza ko ikinyarwanda aricyo gikomeza nk'uko byari byarategetswe. Ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turacyari mu kiganiro muri Isanga. Umutumirwa wacu ni Bwana Modeste Nsanzabaganwa, umuyobozi mukuru w'ishami ry'ururimi mu Nteko Nyarwanda y'ururimi n'umuco. Turacyari mu kiganiro ku ngaruka ikoranabuhanga rishingiye kuri murandasi rifite ku muco w'Ikinyarwanda. Reka dufata kandi karuhuko mu kanya turagaruka tugana ku musozo w'ikiganiro.
Baramukije bakunzi namwe banywanye ijwi rya Amerika. Mu mbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yacu
Reka tugende tugana ku musozo twari twatangiye tuvuga ku byerekeye imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga n'ingaruka bifite ku muco w'ikinyarwanda by'umwihariko tugenda tureba ku rubyiruko ariko tutaretse n'abandi reka turebe icyo ishami mukuriye rishinzwe gusigasira umuco n'ururimi rw'ikinyarwanda ririmo gukora kugira ngo ibi bintu bitabere imbogamizi umuryango nyarwanda niki kintu murimo gukora kuri ibi bintu ko mubona ko byaje bije
cyangwa ndure iyo rugurwa ubuturanye bihe ikintu cyangwa urwana kurwawe ukagerageza kukingira kugira ngo wa muntu afate
muri iki gihe urebye indirimbo zirimo zisohoka ziragenda ziganisha aho ngaho cyane
yebirenze natu cyane ngo ntiramije ariko nyine tugenda dukumira cyane ariko ugaragara cyane muri ya inda ni ngo nguha iyo hashaga neza n'icyo cyose ari cyose ndabwo yacyo ndahubura ni jira jire ku Ya agacyura amafaranga abantu ariyo ari arubuke cyo kubanga cyakunyinda cyabaze ubuga amazina y'inka cyangwa agacyura amafaranga akaba bityo bityo cyangwa ubwo ngubu nyine akaba akagira igitaramo akaba akitunganya agakoresha none rero ubashije agiye gushyira umwaka hari amezi menshi cyane kuva mu kwa gatatu kugera mu kwa kane mu kwa munani ni menshi ayicaye yicaye nta byinjiza nta kimugomo gakindi naho leta yayishyiramo ingufu kugira ngo ndabikubwiraho kugira ngo abantu bagarure bashyiremo bagarure umuntu mu bikorwa bakomeje n'inka zabo zikamere bakomeza nyine umwanya wo kugaragaza ibyo bazi abuyeho bari igikintu kitwa iwacu muzika kuri wa gatandatu abahanzi babaha umwanya bakaririmba bakereka impano zabo bakereka ibihangano bishya bakazi kandi bagakuramo hari icyo batahari ariko ubwo urukundo ni ukugerageza kubaba hafi ukuntu byeze rero aragenda akabona bya bantu ntabwo bimukina ariko akeneye kubaho akareba akavuga ati ese yajya kuririmba imbwa ntiziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziz
Bwana Modeste Nsanzabaganwa, umuyobozi w'ishami ry'ururimi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, urakoze cyane kuri uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jose.
Nshimiye namwe mwese mwakomeje gutega amatwi ikiganiro muri Sanga. Nabiseguraho ko tutabonye uburyo bwo kubaha ijambo ngo mubaze cyangwa mutange ibitekerezo nk'uko bisanzwe, kubera ko ibihe dukoreramo bidasanzwe. Gusa ndabibutsa ko mushobora gutanga ibitekerezo mukoresheje adresse yacu, radio yacu voa@gmail.com. Muri Sanga y'uyu munsi reka tuyisubikira aha, ariko tubararikire gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Bari kumwe na Jeffrey Mutagoma, ukomeza kugubwa neza.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika. Yabai, subito chachu. Radio, Ijwi rya Amerika. Yabai, subito chachu. Mugutera, igihugu cy'u Burundi. Yabai, subito chachu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabai, subito chachu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yabaye igisubizo cyacu. cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo